AKZ, five vans on the pod.
Yeah, man. So many things. Eh?
Music from www.goddcgtower.com.
Awawa, simacheza, madolo awa simacheza. Ah, you know, sir. Man, a bad man still.
Kodi kucheza, tizi tele. Kundi konda ndika kalandi mtele. Fake friends, shame on them. They just wanna play the game.
Kodi kucheza, tizi tele. Kundi konda ndika kalandi mtele. Fake friends, shame on them. They just wanna play the game.
Ama fila ukakalandike na kake. Basi uwa tengele pena pake. Kundi loa basi ndi ina yake. Choni nganti kwele ine pina wake. Haka ona dolo ya boya loa. Umva wai kati mwete ni mowa. Kucheza kwa njuku madolo. Kuti koko dela mpaka chama folo. Oli kucheza tizi tele. Kundi kwenda ndika kalandi mtele. Fake friends, shame on them. They just wanna play the game.
Oli kucheza tizi tele. Kundi kwenda ndika kalandi mtele. Fake friends, shame on them. They just wanna play the game.
Mwezi ukatandi meka polo. Uwaona tutana uwela madolo. Foni ndie, yalira yalira. Odi ya ganja yoka simu tigulina. Mafolensi simu ligudu.
Linga kwende kumufuna ya ndudu.
Sike ya wawa ndi ma fake friends ya. You can't trust them ndi ma fake friends ya. Odi kucheza, tizi tele. Kundi kwenda ndika kalandi mtele. Fake friends, shame on them. They just wanna play the game.
Odi kucheza, tizi tele. Kundi kwenda ndika kalandi mtele. Fake friends, shame on them. They just wanna play the game.
Azanga aine dola indi shupe. Macheza au basi ine andi dumpe. Fake friend ndi oche njela. Umfaribwa iwe unabela. Umangoti wila kafuna kundi bela. Zanga sose afuna tita mwela. Fake friend nda kuturo kila. Keta uti jitsebo nda kusebuli. Oli kucheza tizi tele. Kundi kunda ndika kalandi mtele. Fake friends shame on them. They just wanna play the game.
Odi kucheza, tizi tele. Kundi kwenda ndika kalandi mtele. Fake friends, shame on them. They just wanna play the game.
Odi kucheza, tizi tele. Kundi kwenda ndika kalandi mtele. Fake friends, shame on them. They just wanna play the game.
Odi kucheza, tizi tele. Kundi kwenda ndika kalandi mtele. Fake friends, shame on them. They just wanna play the game.
www.goddcgtower.com.